baba watakani ni kwangu mimi masikini ni kuonye raha gani hali yangu taba mahaba watakani ni kwangu mimi masikini ni kuonye raha gani hali yangu taba. Lau wafae huzuka, ingezuka nyota yangu. Lau wafae huzuka, ingezuka nyota yangu. Nimebaki kusumbuka, natanga na ulimwengu. Naomba kusitirika, mimi na wazee wangu. Mahaba wataka nini? Kwangu mimi masikini ni kuonye raha gani hali yangu tabani mahaba wataka nini. Hiamka asubuhi hitiza masina kazi. Hiamka asubuhi, hitiza masina kazi. Nimebaki kudangana, hushikwa na bumbu wazi. Nimebaki kudangana, hushikwa na bumbu wazi. Hinwa chai, hinwa chai, kiteweyo ni machozi. Mahaba wataka nini? Kwangu mimi masikini ni kumonye raha gani hali yangu tabani mahaba wataka nini. Kwangu mimi masikini ni kumonye raha gani hali yangu tabani.